Downloaded Yo, from Benjo, mylovesaidmusic.com.
Good boy.
Sweet melody. Oh. It's chosen. Anyhoja, anyhoja, mama, anyhoja. Ela bila, mama, anyhoja. Mwana wanga kula ukaone, iwe kula ukaone. Mwana wanga kula ukaone, iwe kula ukaone. Mwana wanga kula ukaone.
Umoyo wapu inoepea masiku wose tenze kugia katatu. Ninali huone lamu wa marume anga anali kumwaga chasu. No need for transport, nikalema mai anali kutipatu. No bills, no pain, no stress. Nenze cheku yopa mkwapu. Gona the desk nezo kamba ine mamisi ni kubia impwa. Kugani zilangama koro wazanga lirila kuhiba lako impa. Wanna be a pilot or a doctor, sininga kale teacher. Apalomba umoyo wafuto lugalo ya muzungu niko ndo pipa. Here we are now, ziko ya nilangiza boko siya njoga. Here we are now, niga gona kuseni ni uka otopa. Here we are now, first choice ndiye ini siliza njota. Here we are now, niga chusa po 50 rent is shorter.
Anyhoja, anyhoja mama newe anyhoja. Ela bila mama newe ni uja. Mwana wanga kula ukaone, iwe kula ukaone. Mwana wanga kula ukaone, iwe kula ukaone. Mwana wanga kula ukaone.
Mkumbole mjepo buiza nifani kukongo la queen. Nilimutane ogoma usogoro guli mdima. Ya basi iso wabale anzanga akula mabima. Saka nayo sini kwanisa liyose ni gula opima. Na kumbuka dadi wawele sasagi Yehova ikambadi. Ni kukosa mziku wa bale pakuti ukale kwa sambadi. Watu makafa ziko iziba kumangani mbawe kumangalazi. Ulesi ni matenda panopatalo anzanga we osangala. Ndu ya maye ni uja atata ekamba we mwana. Faka nzelo kumapunziro nendota negana. Mawaku wako makagonela eni uja mama. Life is a battlefield no child's play. Umoyo zide mama.
Eni uja, eni uja mama newe ni uja. Ela bila mama newe ni uja. Mwana wanga kula ukaone, iwe kula ukaone. Mwana wanga kula ukaone, iwe kula ukaone. Mwana wanga kula ukaone.
Mkabatero ni jimkangwa karamuga.
From mylovesaidmusic.com.